وبركاته أتين دي زبا الله سبحانه وتعالى نام أتين دا مجف تم سبا الله سبحانه وتعالى سوق ساسل نيميرين بكنا بوف محمد صلى الله عليه وسلم الله في تبارك وتعالى يتسمو سيمونو tumusinze tukole oluvanyuma tusasule ku nkomerero ila Allah wafe tabaraka wa ta'ala na tusize ebyengera bye tunawangaliramu mu bulamu bwaffe oluvanyuma na tulaganyisa tibuli awanga dene chengera chonna Allah tabarak wa ta'ala ajamubuza kuchengere cho wabu ya gamba thumma latusalunna yawma idhin ani na'im uluvanyuma mujja kubuzi wakubiengera biemba gabiride shaba Allah subhanahu wa ta'ala biengera biatua tubitegere ate tumwebaze n'okusiima darusi yaffe olwaliro insha allahu taala tujja kwogera ku kigambo ekigamba al isticdaadu liyawmin adhim okweteekateeka ku lunaku olunene yawmun adhim aradtu fihi ngendereddemu kutegeeza olunaku Allah tabaraka wa ta'ala lwagenda okujja mu bulamu buno tulugenda kucya kumacya nga nze obaggwe Allah waffe tabaraka wa ta'ala nga inagwa jjuludde nga abajja bajjulukuka sekinnoomu mpola mpola jeruli mu nnaku ez'okunsi kuno nga lunaku lulwo lwe bagenda okukukyusa amannya bakuyita amalala hatha lyawm olunaku olwo taaddada zikiruho lwaddinganibwa okwogerwako bi asimain mukhtalifa n'amannya ag'enjawulo nga mangi naye ng'ekyo kyonna lwaki baluyita amannya amangi liuzumati hatha lyawm olw'obunene bw'olunaku olwo simanyi oba omuntu yali akubyeko ekifaananyi oba yali yeekubyeko ekifaananyi neyeebalaabalamu bwe bifaanana oba bibeera bitya nga balangiridde mu butongole abasawo ti fulaani omukka gwe guweddemu takyasobola kwongera kussa afudde naye bwe bibeera bizitowa kati olw'okuba n'olunaku olwo gye luli tewali walinamu kubuusabuusa omuntu ne wabeera kiwaje atya naye bwe boogera ku ky'okufa agamba nkimanyi nja kufa naye sinnatuusa nkyaliwo n'agumaagumamu olw'ekyo naye nga kiri kyakimanyi nti weekiri kati sheekhe yatubuulirako ebimu ku bintu bye tuyinza okweteekateeka n'olunaku olwo bye ŋŋenda okwogerako insha allah nga bwe twogedde waggulu al isticdaadu liyawmin adhim okwetegekera olunaku olw'omutawaana oluzito شيخ ايتو ابن رجب الحافظ ابن رجب رحمه الله الله مسيمه يا غامبا انت اعظم الشدائد اجمكم توانه منينه التي تنزل بالعبد اجيككم مد في الدنيا مبلمو ببنو بواوانغاليرا مونسي omusiiba ogusinga musiibatul maut olyokugamba nti fulaani afudde ogwo guba musiiba munene era kati nze wano wenjogerera ku muzindaalo bwenzika mpola mpola abantu ne boga kisajja abadde kinaabadde asumagira dde engulu alabe omusajja kyabadde afudde n'abadde agenda akomawo alabe omusiba omunene ogugudde so nga bulijjo abantu bafa naye sheikh agamba alhafid ibun rajab nti acdamu shadaid egimu ku mitawaana allati tanzil egyo egikka bilabdi ku muddu fi duniya mu bulamu buno obwensi almautu kuba kufa nayogera ekyokubiri awamu n'ekyo ng'abantu balaba nti okufa kinene naye yagamba wama badahu ashaddu minuh naye ate ebiddako ku muntu ng'afudde byamutawaana nnyo kuba eduniya yonna yeegatta ne bagamba nti tumuziike naye nga gobadde owekitiibwa mu bo gobadde owebbeeyi mu bo gobadde omugagga mu bo ne bakkaanya tumuziike ne bawa n'obudde oyowa ssaawa 8 oyowa ssaawa 10 wenkaana nga ne mu busiraamu tetulinayo obudde obwo kuba omuntu bw'afa nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam kyeyatukubiriza kwanguyiriza kuziika afudde so si kulindiriza kulinda abejindi bajje abejindi bajje abejindi bajje aa wabaawo ebikozesebwa mu kuziika mwanguyiriza omumuziika waabanga abadde mulungi asanga obulungi bwe waabanga abadde mubi mwejjeeko ekibi agende asisinkana emitawaana gye nekyo sheikh agamba okweteekateeka kw'oba osinga okussaako essira ma bada almaut biki ebigenda okubeerawo oluvannyuma lw'okukubika byebaweetegekera ebyo mubyo mulimu malayika zijja kutwala omwoyo gwo malayika bajja kukuziika malayika zikubuuza ebibuuzo ogenda kuwangalira mu bulamu bwa muntu omu bwakanyiga oluusi bwakizikiza embeera tegenda kuba nyangu kati sheikh kyagamba nti mulina bingi bye mwetegekamu sajja ayinza okuba agenda kuwasa niyeteekateeka niyeteekateeka engoye zanayambala wanatuukira byebanaalya emmotoka mwanagendera biki byagenda okutwala kubukubuko awo wona ali mu kwetegeka era bwe bigaana akyusa olunaku nti aa mutusonyiwe mutwongeremu ewiiki kubanga talinaba kwetegeka naye bino ebyokugenda byo tebiriimu kwongerayo yadde essaawa yadde wiiki yadde dakiika yadde sekendi wowe kujja kuba kuzze kitegeeza kiti okwetegeka kwetagisa kubeewo nga bukyali nga okufa tekunnatuuka kigambo kya sheikh alhafid ibun rajab ekisooka kyeyatugamba kati sheikh agenda mu maaso ng'agamba kukweteekateeka ku kigambo ekyo ekisooka yagati in lam yakun masiru labdi omuddu ono bw'abalaabalamu ng'obuddu obwe gyagenda okudda gyadda ng'afudde ng'obuddu obwo bwagenda okuddamu ila alkhayiri waliyo akalungi atunula musajja abadde atuukiriza amateeka ga allah subhanahu wata'ala abadde agezaako abantu bamujulira bamuwako obujulizi nagati singa ate allah amusaasira netaba kalungi nakamu nga sheikh bagani lam yakun masira alabdi ila alkhayiri bwekibanga gyalaga teri kalungi yaga nti falwajibu ala almumin omukkiriza kimukakatako al istiidaad okutegeka okutegeka okweteekateeka banaye netegeka ebeera mu bintu bingi tuwangalira wano ku paaka mulimu emmotoka eza buli kika naye tosobola kuleeta mmotoka ekola ku busaabala noogaa nti aha abasaabaze bano bangi kantikke abagenda embarara ebyo lyagitunuulira bwati nabo nga totikka baawa tibe embarara totta bantu bajjeemu emmotoka egenda embarara eyo si ntegeke abantu olugendo balumanyi tolwembala lubeaka emotoka efaanana bweti erina kuba bweti erina mukuba mu mbeera bweti erina kuba erina ebisanyizo bwebiti oyoyentegeke olwo lugendo lwawano ku nsi naye luli teluliko kudda so nga wano oyinza n'okufuna bamakanika ne bakukwatamu kati sheikh agamba ntiwetegekere almaut okufa wama badahu fi hali siha n'ebinaddirira oluvannyuma lw'okufa ebyo byetaagisa nga tonaba kubanga okoowa okyali mulamu bulungi obwongo obukola bulungi ebiyongo biramu bulungi weeteeketeeke naye baseeka batusomeseza ebintu bingi n'osanga omusiraamu ne weewuunya n'ogamba nti oba ono ye okuwulira kwe kwa kika ki nga tabyefiirako yamanyi nti okwetegeka kusaala swala khalaasi n'agenda naye ng'ebituli ebiri mu swala gye yeesigulirako wallahi biyitirivu ng'amanyi okwetegeka kusiiba kyokka n'amala naye ng'ebituli ebiri mu kusiiba tobala twetegeke twetegekateke olunaku olwo ensonga eyokubiri sheikh gye yawa yagamba nti attaqwa wal amaalu assaaliha buli byokola byonna biseemu okutya allah tabaraka wataala n'okulongoosa byokola bibeere nga bituufu mu maaso ga allah tabaraka wataala nga allah bwe yagamba subhanahu wataala nti ya ayuha allazina amanu ittaqu llaha walitanduri nafsu ma qaddamat lighad kya allah otunulemu ky'onooyanjula mu maaso ge enkya alghadi yani yaum mautik ng'ategeezamu sheikhe bweera nyonnyola yagamba nti kyeyagendera mu kuleeta aya eyo okusitadala nayo ku nsonga ye ng'ategeezamu abantu beetegekere olunaku lwe bali babika yawu mautika nsonga eyokusatu gy'olina okweteekateeka nayo mulazamatu assidiqu filqawuli walamal okuba nti ofaayo nnyo okulaba nga mu bulamu bwo oteekamu okuba n'amazima mu bigambo by'oyogera ne mu bikolwa byo abantu baleme kukumanyako bitendo birala tyani agambye ti fulaani olaba basekamu ako baba tebakakasiza bigambo by'ogambye ani agambye nti guni ti lya mmereyo oba oyo agambye lya mmereyo oba oyo agambye weekolere bibyo lwaki ekitendo kye bakumanyiiko tekikuteeka mu bantu bajja ku bantu byebayina bye bakola ne bagenda ku nsonga endala tugambye nti mulazamat assidiqu filqawuli walamali kikakata nnyo ku muntu naddala nga yeteekateeka yeetegekera olunaku lw'okufa qala ahadu salaf omu ku baatukulembera abalongoofu yagamba ti assidiqu kye bayita amazima habul jabalun assidiqu jabalun amazima lusozi shahiqun gambalagala la yatasallaquhu illa al awfiya kizibu nnyo terumalagalinnyika okujjako abaddu abeewaddeyo nga baagala batuukirize mu maaso ga allah subhanahu wataala olusozi omuntu ayinza okulemerera olulinnya olwebyo ebirubaako luseerera luliko amayinja agafumita luliko ebirala n'agezaako okutandika olulinnya n'akaluubirwa nagamba nti lunnemye n'addeyo wansi kati sheikh kiyagamba nti okuba n'amazima kifaanaganako ng'olusozi olutalinnyika mangu naye abantu beewayo ne balulinnya baani al awfiya ng'ayagala atuukirize mu maaso ga allah subhanahu wataala n'akuuma okuba n'amazima nekyo mina istidad an takuna sadiqan olina okubeera n'amazima fi kawulika wa fi amalika mu byoyogera ne mubyokola ojja kuba wetegekedde okufa ensonga eyokuna al ikitharu min dhikiri la hawla wala quwata illa billah okuyitiriza ennyo okwogera ekigambo ekyo la hawla wala quwwata illa billah. Lwaki sheikh yakireeta? Zikiri nnene egyowulira era si kigambo kitono, wadde nga mu bigambo olaba nga kitono nnyo, naye sheikh bwe yali akyogerako yagamba ti omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba li abdillahi bun qais, yali alina esahaba ayitibwa abdallah ibun qais, n'amuyita n'amugamba nti ya abdallah ibun qais wa abdallah mutani wa qais qul la hawla wala quwwata illa billah, obulamu bwo buwangazise ku kigambo ekigamba nti la hawla, tewali wamaanyi so tewali akyusakyusa mbeera yonna, wala quwwata, tewali wamaanyi illa billah, okujja ku Allah subhanahu wataala. N'agamba nti fainnaha, ekigambo ekyo kanzu min kunuzi ljanna, gwanika mu mawanika gejjana. Egwanika liba terekero lyaki? Saba. Egwanika liba terekero lyaki? Naye ngo yagamba nti sente, mugende mu gwanika nga bategeeza sente, baba bategeeza mulambeera. Tugamba nti egwanika liba terekero. Akati ne bagambe bwe libeera ku ddwaliro giba miki? Giba mirambo. Bwe libeera ku banka ziba sente. Lisobola okubeera mu bintu ebyenjawulo eggwanika. Kati eggwanika lino nabbi yali ayogerako eggwanika lya tereke oba terekero lya mpeera za muddu, kanzu min kunuzi ljanna, Allah agenda kuba akuterekedde empeera zo mu jjana lwa kigambo la hawla wala quwwata illa billah. Omumanyi ayitibwa Mannaawi bwe yali akyogerako ye yagamba bw'ati rahimahullah, saba Allah musaasire, yagamba nti ma futihat maghaliqa al umuri, tewaliwo kisumuluzo kisobola kugulawo bintu biggaliddwa mu kisenge ku nsonga zonna, bimithili qawlik, nga kwogera kigambo ekigamba la hawla wala quwwata illa billah. Nagamba walau yalam, singa baali bamanyi sahibu lhaja, omuntu alina obwetaavu, ma fi hadhihi lkalima, omugaso oguli mu kigambo la hawla wala quwwata illa billah, nanyonyola kumigaso kirimu ekisooka min alawuni, okuba nti Allah tabaraka wataala akuyamba n'akuteerawo obufulumiro. Ekyokubiri watawfiq, Allah n'akumalira ensonga zo. Ekyokusatu wasadaad, Allah n'akunyweza. Ensonga ezo ssatu sheikh yagamba nti singa abantu baali bakimanyi nti zifunika omuntu ayogera ekigambo la hawla wala quwwata illa billah nga Allah yazimuteerawo, sheikh yagamba ma tarakaha, abantu bandibadde tebakireka buli kaseera kye bandibaddengako la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah, ne kiba nga kiri mu bigambo byo ebiyitirivu ennyo byolina okwogera biidhinillahi tabaraka wataala mu bulamu bwo, era kyolina okuwangaalirako. Eyo neeteekateeka ebadde namba nnya, namba ttaano, namba nnya, barakallahu fiik sheikh. Ensonga gye yatuwa endala ku namba ttaano, yagamba nti assuhbatu saaliha, bw'oba oyagala okufa okwetegekera olunaku lw'okufa lwo lubeere lulungi, n'otunuulira mu mikwano gyo buli omu, singa Allah akuwa omukisa wandiika lisiti ya mikwano gyo abantu 20 nga waliwo asunsulamu wali abo bagwa n'okuba mikwano gy'omuntu oba nedda, bayinza okuddira lisiti eri 2 gibe wawandiiseeko nga bakulekeddeko bana nti abo tubamanyi naawe oteekako otya abayaaye, bano babeera mu kiseki, bano banjaga, bano bamayirungi, nga bakusunsulira abantu b'obadde tokakasa. Naliko n'omusiraamu omu ng'ayina omusiraamu mukwano gwe nnyo nga n'okumwesiga mwesiga nnyo, naye nga bw'abeera naye akola ono byeyeetaaga, asala eswala
suna zisala nga wayawu kana na ye na agenda mubilala nga asikaye mizeje erangeri bamu manyingo omuyaga ateno ona manyinga sahaba obantegeri kaburunji kadi shekhe aitwa Qatada rahimahullah yagamba inna wallahi mbala ila Allah timazima fe mara aina rwajula tetwala banga musajja yenna yusahibu minan nas nga inagwa afudde mukwano gwe mu bantu illa mithilahu okujja konga mufanana kujja konga alinga ye au shakilahu obanga ali mu mbeeraze kitegeza boba oli musaze bakusanga batyange mikwano jo jabayaga kisoboka kitya ngoli musaze boba oli muntu wa buvunanyizibwa era kitegeza naye mikwano gina kuba gya buvunanyizibwa naye kasita wabawo omukhalafa bano bali kibaliga ate gwolinde mu mbeera ndala kiba kyewuunyisa abantu kati Imamu Qatada tati yatugamba rahimahullah ti inna wallahi mala illa Allah mazima fe mara aina arrajula tetwala banga musajja yenna yusahibu minan nas nga inagwa afudde mukwano gwe mu bantu illa mithilahu okujja konga gwafudde amufanana nabi wa sallallahu alaihi wasallam yagamba almar'u ala dini khalilihi omuntu abeera nnyo ku nkola ya mukwano gwe kali kitegeeza kini oyagala kukola mukwano kino sooka okimanye nti mukwano gwe agenda kukusika nnyo akuzze ku mbeera zaaliko kyava kuwa amagezi falyanzur ahadukum man yukhalil tonnafuula muntu mukwano gwo pimamu agwana okubeera ng'ekigambo kya sheikhe kyayogedde waggulu sheikhe n'agamba nti faswahibu assalihin mutwale obuvunanyizibwa mukole emikwano nga mirungi min ibadillah nga mugijja mu baddu ba Allah subhanahu wataala bantu bannammwe laallakum antakunu maahum au mithilahum oba oliawo mugenda kubanga mufaanagana nabo oba muli mu mbeera zezimu n'emikwano gyammwe eyo naye baneeteekateeka omuntu ayagala okufa obulungi ng'ayina assuhbatu saaliha banange emikwano bwe giba mibi waliwo accident yagwawo ku lw'empigi awo wenyini empigi mu junction kiseera biyiseeko naye nga muli mwajati n'emikwano gye emmotoka yalimu bagiyita sapuli yali motoka ya pulimo bagenda okujja abadduukirize ng'ajati eccupa ya bia eri ku ajati emotoka gye yalimu yali yabatamiivu naye nga mikwano gye agiwerekerako bagenda kuziika kati abantu beebuuza n'ajati naye yali anywa oba eccupa yaseseetuuka nejja ku ajati mu accident kuba ku accident byonna bisoboka naye ekyo kyonna kireeterawo tuhuma eyo kubuusabuusa okwo olw'emikwano kati oluusi eyinza okufuuka enkomerero embi olw'emikwano emibi n'olwekyo muneeteekateeka ennungi weteekera olunaku lw'okufaako mulimu n'okutunuulira ku mikwano gyo gy'olina ekidiira ekisembayo nga kya mukaaga insha allahu taala alla tuudhi l akharin twala obuvunanyizibwa mu kweteekateeka kuweetegekera weggyemu okunakuwaza abantu mu ebyo ebibanakuwaza nga tebyawukana n'amateeka ga Allah subhanahu wataala bwoba byobanakuwazamu nga obanakuwaza lw'ebyo ebikwatagana n'amateeka ga Allah tewali mutawaana naye waliwo okuba omuntu nga gwanakuwaza ate alinaye ku mateeka ga Allah subhanahu wataala yagamba sheikhe omu ku batukulembera abalongoofu nti sanamuutu yalangirira kufa yagamba tugenda kufa fenna sanamuutu jamia fenna tugenda kufa waragima ilmuna بهذا الوداع المؤكد awamune echo ngabantu bakakasa bulunyi tendagano ya Allah ya mazima weri eyo kufa tugenda kufa la nazalu nuudhi ba'dhuna bi ashadd anwa'i al-adha ilo sanga abantu nga akimanyi tu wakufa nenga tachana kuwaza banne songa yandi bade yetekateka bwete sitesi ajje mu bwongo bwe ne mu bulamu bwo kuna kuwaza kuno konna lwaki kubanga kuinzo kumutu wa sisake milimu je mumasu kwechiti wa Allah subhanahu wa ta'ala nisongi yo musamu nga yesemba yo ingejo inzo kwetenge kila okufa mwigambo shekhi biyatuko miliza ya gama kila tulkalam bamu yegende liza okendeze kubigambo kila tulkalam musilamu mukiriza ta yogela yogela ta malago yogela yogela bulichigambo bulimbela abamu guminkiriza abamu kwatampola yerekereza yeresa nagandi ukancherese qala ahadu salaf umuku batu kulembira abalongo fi yagamba litaisha murutahul bali bobo yagalo kuwangalira mu mbera nga ya olikawe wave nyangu ekuwe mirembe Sheikh ya gamba takallamu qalilan kendeze bigambo yogera bitono watajahalu kathiran ebimo bileke bikuyiteko oja kuwangala ngo limurutahu albali embera nga tekunyigiriza otambula ngo ine mirembe kubanga toyina gwotya zina mwogera kye kigambo oyina mutema ko kino oyina kola bwenti oba wetesetese bulungi ne bofa ofuna abajjo okwogera ke ebigambo ebirungi banji n'abajjo okusabira ng'ofudde nga nabo banji n'ebigambo ebirala bingi inshallah ta'ala sheikh byaleeta to omuntu yetegekera olunaku olwo abamwegendereza n'ezimu kweza ensonga ezimu zeetaaga kuleka endala zeetaaga kujjumbira kwongeramu maanyi muzeetaaga okuleka tulabyemu okuleka ebigambo okendeza ebigambo butana kuwaza bannaffe muzeetaaga okukola mulimu okuyitiriza okuba n'emikwano emirungi okuyitiriza okuba ku byeyogera nga la hawla wala quwata illa billah n'endala ezifaanagana bwe zityo biaunihi subhanahu wataala idhan ya jamaatul khair nkubiriza omwoyo gwange nejammwe inshaallahu tabaraka wataala okuba nti olunaku tulwetegekera wallahi lunaku luzibu basahaba abasinga obungi abogerwako ebigambo ebingi mulimu abaavayo nebakyasanguza n'okukyasanguza nti nze mpulira okufa nkutya n'okukutamwa nkutamwa ng'awulira kigambo kizitowa naye ngaekyo kimusindika kubanga yastaiddu kulla hin wa kulla waktin buli kaseera aba yeteeseteese yetegeka yetegekera kirunaku olwo kuba wannange luzibu sigala nga weebuuza nga nange bwe neebuuza oba luba lutya era woogiraba oti ozibirira mulundi gumu n'otaddangulu oba osigala ogenda mpolampola nga bwowulira ku bulumi n'ebirala bingi tuddeyo ku nabbi sallallahu alaihi wasallama olunaku bwe lwamutuukako nga allah lutuusiza lweero essaawa yeeyo yalaajana n'atuuyana naga nti bannange okufa kuno kitamiiza ng'awulira embeera gyatawulirangako mu bulamu bwe bwonna kuzitowa ya jamaatul khair n'ekyo kwetaaga antastaidda kulla waktin kubanga wetegeka buli kaseera obugaya bubungi abooluganda ate katembeera mutuwangaalira nnene kansembyeyo kano nabaddeko ku mukutu gumu gwa TV mu butuufu saagirabye bulungi oba TV ki kuba saabadde wange nabadde ku omu ku baganda baffe naye sifaayo nnyo naye ebyabadde ku TV binataddeko amaaso saategedde mukutu nga kuliko bapasita babiisanya n'abasiraamu kati pasita agamba omusiraamu tibikkula suratu gondi
aya abiri musatu ogisome etegeeza ki nga boogera ku bitabo Taurat, Zaburi, Enjil ne Qur'ani byamalizo okusoma aya mu Qur'ani y'Oluganda pastor muga agenda mu sharhi sharhi wa Qur'ani y'Oluganda bo aya no wansi waliwo sharhi genda mu sharhi tunyonyole niyaka gambo sharhi nga akaleta nga bwenkoogedde pastor kyekiddaka omulowooza mu maaso na kikyemusuubiraawo tibagenda kwongera okufuuka abakugu mu lulimi oluki mu lulimi oluwarabu nga ffe bannyini lwo mwe tusaalira mwe tusomera mwe tusinziza tuli bagayaavu mu lwo bwe baamaliriza pulogulaamu ne kujjako oyo abadde mu Ngereza oba mu Germany yanemye okutegeera naye ng'ayogera ebigambo bino Allah Allah says Allah subhanahu wa ta'ala says Allah subhanahu ninga ti ha bakomerere ng'anze ndowooza ali ku saidi ya busiraamu naye bwe yadde amaliriza n'agamba okusinziira ku byenjogedde byonna Christianity is a true religion naye ng'obwedda Allah subhanahu wa ta'ala nga kokokaga nti Allah subhanahu wa ta'ala kakusika ne kakusembeza noga nti onayogera ku busiraamu ekyo tweteeketeeka abooluganda ti abasajja batukuba saidi na saidi obugayaavu busobole okujja mu bwongo bwaffe ne mu bulamu bwaffe ate ne sitaani tetudde kubajjukira sitaani gw'ensonga lwaki egenda kubonerezebwa yaumal qiyama nze gwe gwe bayita omuntu gwe nsonga lwaki ekibonezo kigenda gituukako ekyo ekya abadiya ekitaliko komo gwe wamufuukira ensonga ntegereka bulungi ya jamaatul khair naam katayinza kutuula akukuba kifiiriza ibada obanga agenda ogituukiriza n'akunafuya n'okita obanga agenda okutereeza n'akuterawo kacyankala n'okivaako obanga agenda okulunga bwetyo paka Allah lwakutwala nga teweeteeseteese nitusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe al isti'idadu atam okweteekateeka okumala oba okubuna kisembayo insha allahu ta'ala olali nnaku z'omwezi satu omwezi gwa Muharram ogusooka mu mwaka gwaffe 2046 kitegeeza ku mande zijja kuba ennaku z'omwezi 9 ku lwokubiri zijja kuba ennaku z'omwezi 10 olwokubiri ya ashura olw'omwenda ye taswa kyetwayogerako wano emabega nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyatukubiriza tiomuntu bw'asiba ashura Allah tabaraka wa ta'ala amusonyiwa omwaka mulamba mu byonoono bye emabega mwaka ki gwe waba akusonyiye 18 5 gweguli emabega katuli 18 ate bwolituuka mu 1807 Allah nga akutuusizeyo nga Allah akusonyiwa 1807 bwolisiba ashura tereka bulungi kati olaba obulungi obuli awo arafa osonyiwa mwaka mulambe emabega ne mu maaso kati ku arafa bakusonyiwa 1805 aha ne 1807 kati olaba bwotuuka ate kwa ashura ne bakusonyiwa 1805 bajikusonyiwa emirundi emeka naam ebiri muarafa ne muashura n'omwaka oguddako muarafa ne muashura n'omwaka oguddako muarafa ne muashura olaba ogenda okutuuka mumaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ezo zonna anwaau mbeera za kubanga tastaid wetegeka toyitwako okusiiba okwo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala okusiiba olw'omwenda n'olwekkumi nga nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam ويقام لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسعة والعاشر يقسم رمضان لكم تاسوعا ومويندا رمضان عشورا وكم كلوكو بيري ان شاء الله تبارك وتعالى تبقوا سغاني الله توين تيكا تيكا نونجي اذا وانا باتو سيزايو اتوو بلا مو بلونجي تلسيبه وباتو سيبه نكو يزو بيري ان شاء الله تفنو بلونجي وبو ngana bo min al isti'dad barakallahu fikum wa jazakumullahu khair na'am ne shi mu hadith nabi ya gamba wa mudana wa 10 wabula ne bajja baulama wa gamba ti chikirizibwa okusiba lwa mwe lwa 10 lwa 10 no rum tere kabulunji na yeze nchina muko akantu nsiba lwa mwe dana lwa 10 ne aba gamba to siba lwa 10 lwa 10 no rum obo siba lwa mwe nda no lwa 10 no lwa 10 no rum mulimo khilafa awo okwa ukanamu nenge chiri al aqrab okumpi kusiba lwa mwe dana lwa 10 ke kishingo kube kirungi kusiba lwa mwe dana lwa 10 ke kiri al aqrab ila sawab okushingo kubanga kitufu inshallah taala ntere kishobulunji nenga abagamba osiba lwa mwe dana lwa kuiseko niba naye lwa pozi wofunye buzi kubaka lwa mwe dana nakulwa mande ke kiba kiri kuisizako bugayavu bolwe mande tusiba lwa mande lwa kuna omuntu yamanyiro okusiba alaba akokubanga babanga goba wadde akazanyo ne waliwo omuntu ngokusiba yakukomya ku Ramadan awulire jinje denere yetise okuva ku macho okutuuka sawa mukaga nga awulira buli wantu enjoka zimusala ninga sitani ebyo kuteeka mu ebyo kubanga oyina lwobeera ng'olibbize nova ku macha nga tonywedde chai notuka kusaba mukaga tonalya notuka kumwenda nga waliwo bikufudde bize naye nga njate kuluma era nga tewali njoka zikusala naye buli wobeera mu ibada mumutunulire ng'osoma Quran Quran ogiraba ng'ogisoma oba akasoma aya nga 10-12 tulone tujja naye oba oyina gemu gyozanya abazanya gemu kazanyo n'okyusa nga teri tulo tujja kubanga guli mulimu gwa sitaani ate wano sitaani teyagala okikole oba ntegereka bulungi nekyo inshallah tabaraka wa taala tusaba allah tusaasire era tutaase barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته